Na awe olongomba Tozobina na kofi olomidi
Regret mo power
Tuko hapa na David Obio
Obio
Tuko na kina wisi kidayo
Da boy
Pullover Oh my baby pullover Pullover My baby pullover. Lost it, yes, my code is zombie. What do you make a matia?
Viuno.
Nime baki mimi tu. Sipo kuja nitalia baby.
Chibala chakuteda Mi pullover, wasubi dweda Bate jude wa superstar Weba kuwa attention, gundi wandiria Weba kuwa rejection, chiba chukulia I just want party with me, girl Malia Wemu kwa take chikosu, chiba chukulia And it's a weekend, everybody out Weweba kechiriri, chiba chukulia Chuse jansuti, muziki tugukone wetuti Zienze walu, likatimpa pula nyinjo kusinga baiguli So twende sasa, muziki buku wagana tetugu dasa Mbuli mwubu sabwa wakaba labasa Bawada tuba nyiriza tetuba ruwaza Mkazi gwa wamati la chichomu daza Gwa otala vili la chichomu zaza Yigwa kuchakaza ya doma nyoko chaza My baby do what you want for you Uline nambe mchampi you Ni haki, siwa na number two Kupati zetu ni mbaya tu
Oh yeah.
Oh yeah.